olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Mase whaalau tele ino a tātou talafou ua whaalia ele sui teitei fono o le National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service, Narita Waite. Le tatau ona whaatulanga ina o ni fuafuanga mautu e tāo fiai le si itia pēa o le awha I o tangata mua mua e māli liu, ai o sai saia leo leo I whale pui pui. O le tausangana te eneina whaatu ina ai se matatia I le awha I o tangata mua mua na māli liu, ai o sai saia leo leo I whale pui pui le atunuu. Ma na tā ua e Narita Waite o tū lafono wha'a I lunga lanu, ma le whaingatā I tangata mua mua o na maua whesoaswani a tō ai le tūmu tūmu o whale pui pui. O nisi ia o māfuanga. Na ia whaiti uina fo ili mamafa o tū lafono o lo sa isa ia I tangata ia unua ma le tatale ina I tua I ni aia inga po o le bail.
An alarming part of the report is that 42% of Aboriginals in custody in 2024-2025 were people who are yet to be sentenced, and that's a direct result of the punitive bail systems, which obviously have disproportionately affected Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Les wite fono o le National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service, Narita Waite. Ua whaaulu se tangi le company social media le company Reddit I le whaamsinonga maulunga. It's te ea I le tūla fono a le malotelele ua whaasā I nai te maiti I lalo le se fulma leono tau sanga le mātutua o na lātou whaaunga I na le social media. O le tangi Reddit ina whaaulu I nai le High Court ma o lo ofina wai o le sā le malotele ua le tāla whaangai ma ia inga I sa olotonga o le whaalia o manatu. O loo whinau fo I Reddit I le tangi o vaenga o le social media o loo whaasino tonu iei pui puinga o whanau e le o a whia I au aunanga ale company. E se fulu company social media o whaatunuina I le malotele e whaatulanga pui puinga o whanau mai le whaaonga aina e tamaiti I lalo se fumale ono tausanga le mātutua ma e oo I le wha se fumale iwa ma le awha miliona tā la whaasalanga o company social media. Ele usita ia. O le aso lo fa yei fe utanga inga I le vao minister o mtanga aluenga le soifu malo lo ina I se tete territory ma le malo tele. O lo o fa mamafai le mta upu I le fatupe ina I le malo tele o au au nanga soifu malo lo ina I falema I fai tele I tatonu o se tete ma territory le atunu u. I le fonotanga a le ministaro se ufuo malolo ina o le malo tele, Mark Butler, ma ministaro se ufuo malolo ina o se tesema territory o lo o faanga solonei Brisbane. O lo taumofa ye le malo tele e sainia se malienga ma se tesema territory mo se lima tausanga. A e se ripoti faato a fa salalawina o lo o faali ai le yeyo fale mai o lo tausia I tangata matutua. Ona o le le lava o moenga mapotu I no fuanga e tausia I tangata matutua po aged care facilities. O se tulanga ele o talia ina ele ministaro se fumalolo ina South Australia, Chris Picton.
The figures released today are stark. There's now over 3,000 Australians who are stuck in hospital waiting for federal aged care beds, don't need to be in hospital. That's an absolute tragedy for those 3,000 Australians, that they're effectively homeless, stuck in our hospital system. But it's also awful for other patients who need our hospital system for emergency care, where those beds aren't available.
Le ministao le soifua malolo I nei South Australia, Chris Picton. O le amatanga o le vaia sa nei nofu I nei le palemia Anthony Albanese, se isi tolu piliona tā la, e whao popo I le lua se fulu piliona tā la, ua I lunga o le laulau, e fōlinga mai, e le o lava pēa I le vaai a minisita o le soifua malolo I nei se te tema territory. O se ngao inga o loo matua ma o fai leo leo I le ACT, na tupu I le fai leo se a inga I le tu I sauti a Canberra I le masina o ke topa o le tausanga nei. E se fulu miliona ta alale a fai ato o mea tō tino na ngao I ai, e a fi ai filifili ma wati auro. Ai o le tu e ma o fai, o le ngao inga na fai e ni tangata anu u farani I se to a faa, na malanga ma mao mai lava mai farani e fai ele ngao inga o le fai leo nei I South Canberra. Na saunua Detective Assistant Inspector Mark Batty, o le ofisio leo leo I le ACT, e pei o se mea na o tifanga e mawhaio na mai mua I nai.
I've been doing this job for a long time. I've never seen a burglary of this magnitude occur here in Canberra. And the manner in which it occurred, with people flying over from the other side of the world to do this targeted burglary, is something like a movie. It's definitely something we don't see too often.
Detective Assistant Inspector Mark Betty, or Limitanga Wengo Lolo ACT. Ua faali e le so upu o le fale pa e Caroline Leavitt. O lo fa mo e le fenga malo o Donald Trump e fa o le uto o le suau umai le va ala suau umai Venezuela. Le ana ave fa malo si e fita fita ma leo leo a America ili ngantai fale o Venezuela ili va aya sanei. Na ye ta ua o le suau umai le va'a ua faia le fa ai unga ale Justice Department na fa mo e fa ta wina ili maketi uli uli.
The Trump administration is executing on the president's sanction policies and the sanction policies of the United States. And we're not going to stand by and watch sanctioned vessels sail the seas with black market oil, the proceeds of which will fuel narco-terrorism of rogue and illegitimate regimes around the world.
Caroline Leavitt. I would don't know in Oslo, in Norway, let Italia lay to one eye, or the Parliament of Venezuela, let a matter of Maria Corina Machado, Italia lona fai longa, le Nobel Peace Prize. O Maria Machado, Uatosanga, o Lafi Masaidi Lafi Tangasolo, my Venezuela, and Peta in the Mafayona. Awayatu Italia lona manu malo, ille fai longa tau waloa, le Nobel Peace Prize. Olona ainga, olo faaunu uapea mai Venezuela, ma na faalia e Maria Corina Machado is se talanoanga male BBC.
Very profound sentiment, suddenly in a matter of few hours to be able to see the people I love most and in their eyes and touch them and cry together and pray together. And then I had a chance to meet also with hundreds of Venezuelan people that are outside the hotel. And to feel that, you know, warm one again after such a long time, it's, you know, it's the reason why I do what I do. Mm. It's because I trust the people.
Ita alonga a e fia a wai e mai moina le tauvanga o le ipuo le lalolangi le soka le FIFA World Cup I le tausanga fau o se lapata inga le nei I le tau o pepa ulufale po tickets. O le FIFA World Cup, o lo faa moe moe tali malo wai America, ae ua faa ailua mai e faa fitu o nasi itia le tau o tickets, mai le tau o pepa o le World Cup lea na te nei, lea na tali malo wai lea tunu o kata I sae tutonu. Mo le tau vanga le nei o le FIFA World Cup I le tau sangafou, o le tau au pito ma walalo o le pepa ulufale po o le tickets, E ono afe tala America. Ono afe tala America. Le tau wole pe pau pito maa walalo. Pe ono afe lua se lau fitu se fulma le fa. Tala Australia. Ona faa solo ai lea. I le tele o ticket o ngatu tonu. E o on le tau. I le se fulu afe tala America. O tatou talana.
Like, share, mafaali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.